It's Kaliba.
Soma kwa Zaburi ama wa Galatia ah. Tuakeme vizuri penzi wanulinyatia ah. Uba tulifungie kufuri wakose pa kupitia ah. Ona wataipata sifuri washike mikia ah. Mi nimenyosha mikono penzi milpigia saluti oh, mama. Nashaweka mgomo ata nishike bunduki oh, mama. Meniziba mdomo na lasali lifata nyuki oh, mama. Penzi umeka mshono wajina nyembe alitatu oh, tugale gale tukitandani wage na maua maua juu lale lale kifwani kuku kincharua charua ile michezo kitandani penzi unajua unaniachaga tabani kama nguo mekamua yae. Habibi, shazi basikio, shafumba macho. My baby, welo changuo ni kikulacho. Waridi, hauna mwengine zaidi yako. Na nafaidi, inaenda na size yako ah. Unanipatia mpenzi, kipenzi changu changama.
Mix killer.